sex once again. Oh, niranga muni. Simple song for you, baby. Why you having to be a cola? In the mess, minimum ten cola. Bala I deva jacungova, Nayazu Kukan, Yanga, when I was old. Olita Kajuisi, Gorijastina, United Dress, in a beauty you in the contest. By too far, so tell me then, where you there? Cause I've been waiting here all day. Something tells me this one for the history. Bali wandika ne mu bitabo mbuno wakakanya n'entalo mu katale abeeyo bagwana ebigokozi otufano. Bali wandika ne mu bitabo mbuno wakakanya n'entalo mu katale abeeyo bagwana ebigokozi otufano. Awalayi wakulu oli ku mutima osekula oli malayika wabaana wengula wakyusa polisi oli ku monopole. All them and them all is a booty. Girl, you're bad. You got me on a G, I'm tired. And girl, them I tell no lies. I want you every day by my side. Yeah, girl. Bali de kabaya yande Ngoli wange, baby. Empe ole kaye kunde Ndiakulu anira daily. Bali de kabaya yande Ngoli wange, baby. Empe ole kaye kunde. Bali wandika ne mu bitabo mbuno wakakanya n'entalo mu katale abeeyo bagwana ebigokozi otufano. Bali wandika ne mu bitabo mbuno wakakanya n'entalo mu katale abeeyo bagwana ebigokozi otufano.
Senjoyanjoyanjoya mukwano gwo yesika kiyinze nkutwaleyo bansabire ekiwera nkitegeko. Finally, Tigale, Tenyo ya mkwano ko. Esi katinze mkutuwa leo. Bansa wechi weta njiteke ko. Finally, Tigale, Mbula wachusa polisi, oli kumonopole. All them and them all is a booty. Girl, you're bad.
Bali wandika ne mu bitabo mbuno wakakanya n'entalo mu katale abeeyo bagwana ebigokozi otufano. Bali wandika ne mu bitabo mbuno wakakanya n'entalo mu katale abeeyo bagwana ebigokozi otufano.
Bali de kabaya yande ngoli wange baby. Empewo leka ekunde ndiakulwanira daily. Bali de kabaya yande